bomba mubuzu babo abiri bandi bala ugumba mujibelu bala utemba ula bala lumba ya zina lyaku bandi musabata bandi musondo bandi bala tindize twinda kupaila abamwe mwami balishoma kupaila kula watindizwe twinda kupailandizwe twinda nyamwami tayiri yauzwa nganina onookomba munsondo munsabata iwonzetu ombaliza umwe Setula ita ta 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 setula hunya umomba Wazita kulikulwa na kwa igombelo munyiga Na mantane baza ima aturege ya kulwana Wazitu umbale sumwe Nasini ya tupaibale sumwe Yazwa kulimye kwa luta Igombelo ilalwana igombelo nyina Atukale akulindila mbubo ya mbola Nalike mwami munyiga Usiga uyo wetega Tujatane manza Tujatane manza Leza nyebo ya ndamuya Tuzise hotu ombale sumwe Nikunyina utibaya mbao chitawa Tonse tulatita tatata Matujatane ature ya bonjaga
Alasike, hilishe, alafiko